Roger on Union 121.
Codes. Miss another one.
You don't know. Black Brian come again.
Border. My code.
It's another one, mister. In another one, mister. Another one, mister. Tricky punja bona visa. Black chat and my name. Go mpaka kwenye Insta.
Wanna nita down dada
mi.
Switches si go on unifumirie. Sijali maneno ya wanga mi. Nimezi saka wacha nizi tumie.
Wait a little pombe. Kazi shoma ni pembavu wa mamkia wa ngombe. Mwite yule dada bonge. Aje kuketi mezani ili mda na usonge.
Wana nita dandada mie. Switches si go on unifumirie. Sijali maneno ya wanga mie. Nimezi saka wacha nizi tumie.
We can vibe now.
Nimezi wacha nizi tumie.
Another one, mister. Tukivuja bona visa. Sitash to my name, Google mpaka kwenye Insta.
Kama popo hatulali. Na kesho tatukuta kwenye vichwa vya habari. Watu tuko da, batala Ibiza. Wenye ndoa tayari wamesha pewa visa. Bado tunakesha. Ukitazama kila demu naweza kufana pressure. Walivo jibebesha. Mambo ni cash cash, hakuna wakukopesha.
Wana nita dandada mie. Switches ziko on, unifumirie. Sijali maneno ya wanga mie. Nimezi saka wacha nizi tumie.
We can vibe now. Bini wakute wapi. Tuzi tumie.
Nime pandamnas. Twende pandamnas. Pandamnas awa pandamnas. Pandamnas is me pandamnas. Pandamnas.